musadza dandaule nkadzampeza kuti wapita msatsarire ngati njuchi wiwi wiwi iwe unanka kamira analola chikole wamveka mpete pachala umati watopa ndi ubachala after some days wamuvula pano you don't care suku samala samati waboza sama kunemiza she straightforward siwe sokoneza iwe umalakwa koma sama bweza koma you don't care hukumupanga nganza usatada ndaule ukatampeza wapita iwe utalira ngati njuchi iwe zanga usatada ndaule ukatampeza wapita ngazi iwe utalira ngati njuchi manja kumutu anyamata penati kumaonjeza chikondi samaka kamiza mwamputa dara Dorothy ndi Teresa kena kuwa utali mukupaza koma you don't care mwamaliza lero Joanna wandiwaza mawa Patricia mwana wa Agwaza weekend muni ndi wina wakumwanza koma the truth is you don't care you don't care kalibera nkanza msatsada ndaule mukatsampeza wapita wabwino
wapita
anyamata mutsalira ngati njuchi wiwi wiwi
wapita
inu mutsata ndaula koposa mukatsamona wapita nkaziyo
wapita
Talira koposa achina na madingu atamtenga mkazio
wapita
makae mzalira mzagwira kumutu anzanu akuvina Hakuponya masitepe Haukwati kuponya masitepe Iwe ukulira ngati njuchi Iwe usatada ndaule dolo Ukata mpeza wapita kaziyo
Wapita
Iwe koma utalira ngati njuchi Wiwi Pizza kazi
pizza
Iwe utasowa ntengo kwira hata mtenga